Yeah. Kabaya.
Rico Beats, Mr. A.
Acha niji spoil. Kwani iko nini? I just got paid, niko easy. Say hi when you see me. Leo ni kama sina usingizi, spoil. Leona G spoil. Leona G. Nishalipia wifi, rentiko na maji. Nimebakisha dotu kiasi. Sijui ni pande farasi. Kelele yanganya sitaki. Nasikia nja. Kabeji kwa kwa fridge haibambi. Pokia ile base pale kona ni teremshe na kajimbaridi si maji. We, na anji yako wapi? We need to find a place we can party. Nothing cheap place, fancy place. Wanaeka miaka kwa makani. Acha ni jispoil. Kwani iko nini? I just got paid, niko easy. Say hi when you see me. Leo ni kama sina usingizi, spoil. Leona G spoil. Leona G spoil. You only get one life. Hakuna cha trial and error. So, acha ni spend my dimes. Yeah, good friends, great vibes. Wewe una save nini? Memories ndio na die mimi. Mwezi mzima dishi indomi. Nikingoja my next monies. Nikikubo, I'm so sorry. Just check my new story. Ondokea swara na hizo ngori. Shika moja, cold one on me. Acha ni spoil. Kwani iko nini? I just got paid, niko easy. Say hi when you see me. Leo ni kama sina usingizi, spoil. Leona G spoil. Leona G spoil.
Leona G spoil. Leo nataka kila kitu. Tukafupoa, tukangupoa, tukangupoa. Na face fans. Like, just nice things, you know? Good things.